your boy Cali Rap Jones. Coming through with Nicky Fishy. From the 254 to the 256, you already know. East Africa. Hip hop. We taking over. Let's do this, man. Yeah, I'm trying to leave a legacy, so this niggas don't forget the name. Cali Rap Jones, things will never be the same. See, I'm in the zone and I'm kicking my schemes and doing music, got me feeling like I'm living my dream. So nicking the VP bana, kim zikini sisi ama sisi kitiki ju mistari zangu tabiti sana. So kata tikiti keti kwa kiti ju ini drama. Every city sindo mada mabiti ju si vijana. Yeah, yes naya, watch your stress get higher. Eat a press, nina vocals like an express choir. Nevertheless, took a fresh, yes flyer than any of these rappers who bring in that less fire. Hip hop in nene na panda, na bado wa jinga wanakemea wa janja. Kayole lishani peanga number, moment of silence for mangwea na langa. Shika easy DVDs, wendo kacheki ndo tambue manzeni BD. CTV kuchocha vile nyini G's, this time flow ni commercial ka CBD. Rap imefanya mini ringe tu, juvi tunafanya saini zile singe tu. Flow atalipa ngapi, finje blue, mini dope ka zile drugs za chine du.
Hey yo, huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao.
Yo, the same Slim was fine when she was underground. They wonder how niggas play blunder now. Nick and Bish, Rasta for right. When your side be the master wa Tai Chi. Come a D block in a style speed. Venye tunafanya he game in a kaza kwa ma wak hit it tightly. Niko type A na so type B. My rapper wanna saka A play ili wafike kwa hype heat. Impossible, chini ya jua. When it boss bro, mimi ni poor. When you hospital, mimi ni cure. Na sambaza rufu chafu kakicha, aliyekuwa kiswim in a sewer. Na jiji halilali sababu ya gwiji kali. Washajua dani maka domana wahiji bali. Paka viongozi wa dini mijini wanavijari. Ukiuliza kwa nini wanajibu ndo digitali. Makiri kiri, dumelang. Nina wajukuu wengi paka na shindwa ni mtume nani. Nitume mimi. Yesu akasema akaja kala kichapo sijui katarudi tena. Kula wali nazi mina kula wali mavi. Makazi ni shwari wanafiki si wako mbali nasi. Nyota ya punda na najini la kazi. Watoto midomo funga mpo chini ya mzazi.
Hey yo, huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao. Huku baba Malcolm kule baba yao, alinitete wapeni salamu zao.
Yeah, tamaduni music. Eki bishi baba Malcolm, shock to pass babu bombo tingo jishio yogo zohan. Majina kibao sio, niko na Cali Rap Jones. All the way from Nairobi, Kenya, to Tanzania. Hip hop.